Yeah, that
wa magai mwachu 90 zatu pa wireless muli ndine Lily B
komanso DJ Gax ngati ndopali show yotenta pa town pano ndendi imene mwatsegulai
mu program yathu lero gogo atithandiza kuyankha mafuso mutimve kwa inu uticheza ndi ntsikana wa Nthabwala komanso tipitiliza kumvera sewelo la zathu koma choyamba nyimbo yochokera kwa Rick Hassan Gentleman.
Hey beautiful, I know what you need. My African dream, take you to Malawi. This song is for you, straight from me. If they don't treat you right, you need somebody, then you should be with me. I'll be your release. When the sun goes down, you need somebody. When you don't need to compete with no. You should know by now that you deserve a gentleman. My lady, I love you, so I wanna be there. My lady, I want you, girl. You deserve a gentleman. My lady, I love you, all the time that I love every day. You deserve a gentleman. You know who it is. My African queen, let me be your king. And this song is for how you make me feel when I'm holding your hand. Oh, my baby, you.
Nyimbo yochokera kwa Rick Hassan Gentleman.
Last time tinkamvela sewelo la zathu zimaoneka kuti family ya kwa T-Rew imakumanazo ndi mavuto azachuma. Tatiye timve kuti lerolo kulizotani.
One minute. What's a little minute? She just said she live on mobile money, live so one
Ali,
minute.
Again, you went away and just say.
What did John? One good one, get us in the one.
Minima did you get you? Ungandi one.
Gaya? What did you John? Namba would you would jam a great some minute, Mustigaoch? Watch your guard. You need to talk about a minute.
You wait. Udang going to talk about Jimmy of a good some minute. You talk about some minute.
Johnny. What's the meaning of my Gilamo? Say, what else in Jimacaravan or daily?
I need. Ganuma Jimiga. Before Jan Sinagoni, what of us over and over.
Aha, one devil boots. What do you wear, John? Zampasha's own mouse on your mother at the minute.
You wanted to Salamugi. In it, my putting mouse and Menanga to me, a goodness was angry.
Oh, dear now, so my bats and don't demand.
Kayon and Ajan and Eddy. Sport manager and your tent. Then my phone on what good is all as it with an customer of Kiss and Children Jerinavion.
Dear sport indeed, Chabandika could get off Nazo.
And someone that can do even part of my conservative. Even dear more in the uncle. Donan, Davida.
Hey, Master, is the woman that your breakfast? But I don't feel.
Oh,
hey, Gwambiri. One of them, Tamanga, who made your phone, you get a Gwambiri a band.
I need some damn near Tombstone. They've had to see Nadia and Biri. Come on, Gwambiri, Yamawa, Simasimira, so by your papa. But you're doing Banchito.
Mwamba nchido?
Hey.
Nchido anji?
Yo kolo bagwama ije nani?
Kumama, mkwila anji nchido nga idribe ya dadi. Mkwila onesa nga nagule pila udindo wa otu.
Iwe Thompson nanga nkula. Sintutu sisili buinu. Ndee neendi ngueni nagula atandiza bambako.
Kumaru mkuzua kale nguta dadi sangafo meneze zimeneze.
Iwe tu bambako andiswe santengo ugwila. Ndee singa jile muna aso.
Ma, indizimesi zubundu waza. Ya, itikambirana indikabwira.
Iwe Thompson, ulibola mulio ndipa ngile nizo shita. Nchito nkaya mbabasi.
chikondi nipatu kwa njina zanda tiri ndiani ndi aliku
JP neso tu ndukuda abadu basa kwa njukwambu kutani ito samupeza pastandi yake JP ulipachangu kwa di
ya se nduvani masi nukwambu kutani nipachangu nikumata nizo kulikia manangu
yes magaye zamu nukwino
zanda
nyaru adasi
magaye mwafika kare tiri waso fika umene
ufika umene adasi
yes Annette
papa mba
kumande uone kamo siana runi ntawe zonzi
kumande wasi uone kazo siana lanatu
zona mosi enda kumamunje ya boe
yes magai
ni ato Frankie
atakumanaso ase tiri unanyandila sebo ndikora ase kumamwe hapa zikoni kangati bandi pasha si zamu ana tamuna nana niti yu
tiri u tiri u nde mwati joli nga jamiti ngindi chani kweni kweni
ok magai nangapoti ya mwananati gwanda dede ngoti sozi wapanda gigole mozi nteyo didi esego mwayeti ngadwina hali dede kutipusha kwa hobe gatuga ndi ukala popera mawasha
you know what guys zimena kunila tiriuzi ndi zoona chupa panopo inaewezi ndi ndi mali nkiwa kuya mavenyo ndi wazit
nazi nga karebo kubanga mashomo wili kizatu
kuma magai zoji da sisi natijulugiri gale muna tizikonze kai doko kati sana buwete mtu wini kuma guys wano watu ugao ntai mwani kuma nume songo amba ntai ishe epa guys
zona
guys pasafuti wanja pati ngofu utatosa
pati ntu ngofu
neno ndiangate mende akugiza nifundo ine
ndia
1 2 zoni kauti tapanga droto fili kwa fili
Frank, peba rase, ababa gemu ndia ya gona. Tadroa, bola baka nakala majority.
Zona se?
Peba, si.
Nema kwa ndende saso bure banji, guys.
Peba, si.
Guys, ina wapo nini kukumeri kwa mpu.
Okay.
Tuwa na mpoma jure.
Tuwa na.
Chava se.
Hende bo JPA.
Guys, ababa ntayo ya nditela, ndi kukumeri kushop guys.
Okay, no, na zand.
Nda unasu kutari sali bize. Bas, nane sundenda vaya.
Okay, Frank.
I say, Frank, nani digine kupushi.
Okay.
I say, Frank. Ziko mwuru vodzadu wa nare. Kumabeba, mafana wabina baga mazangaza.
Awa sadanda tiriru, I say. Timo mmaro.
Okay, I say.
Tiona na
bu.
Yeah.
I say, Annette.
Eh, tiriru.
Chukoni nimpaswa javaya gare?
Ii, kare gare.
Hali, yese sali bize, lero bachi. Kumano, I say, ulindi nambla ya John.
Ugifuni ya John.
Ase masena kulimbi kita zo gira nchido Ndendo fune neso ndi ambe vepi kuti wasa tanganido ndi zo jobo lazo Kulibu na zingo kalaba deni
Kwa material, nangane ndi skuru zita bwanchi
Basi ndi zi tamanga nga wiri ugaru basi uge
Kwa material, mwina usamage kwa mbili masena kwawe Asankeo kanchido mwa kufuna Kwa mababa ndi ngu kukaila be number 8 Chukua ndi uone kakuti maluza kuja baso tiweo
Masa aneta ase Masiko mwambile
Asa danta
Ababa wa utari tu basa ase Muna nangakabe ze vepi mena bagi Maso Johnny yondi muflasha
Ok Zabo zon se
Ok ase
Zakarabu inoadu meeting ya bandi sina jedo JP
Yara mama, ntima anga una yusu pape piano yibambi
Nda sangala lagudide utapresentao yukala pa mozi Wafrashati ya buino Unajita buino kufala mozi le mikeza
Ziko mama Wampu unondika fika nima fika jimu mtima anga wambiri Aba bola ndala sikezo mandi maga Bantawa yuru ndi free bwa
Bambu wako ama kukonda, atu nchifoya kama kulonda londa Ama funu sarema yume uma upeza iweo Foti osanka upeza wamena anga kula
Kumaru si mwanoai, mwano pena pake ndasa zizio kuri mbali mozi oka andi mwai ndi uka ande utekila kutisengira weka kuri sogoro lako likailotani
Tawi ya kuhi zako anayo pangazi sangu pa weka, mpameni uzazi ndigire kuti kutamanga si kufika JP
Kumande mwano kulangaritu kupanga isangu mwani ndi jipi njoro
Uzazi ndigira kuti sizo upeka ngaduko nilamu
Ahoho
Ndidigira kaya pompano, jipereke chakuja mnyumba iyo mnuodwa
Oh jabu ino, niku digani pompano
Ziko mwambili chiza, nawa maini tako
Wakwana, ziko umu
Ijo, Annette Kumandia uko waneka buri
Ziko umu
Ash, kwa mtundia kuflash atu Namba ajidendo wa mwaswa ya mbira kundi flash
Mabebo flash andi magabe
Takawa mbadi mbe Kuna Annette Uye ndabanyi mazuru anu
Oo, kwa kwanji
basi Mangu funatita kumana
zanchiro
Kukotaisa tawi basi Kuchira
Sanchito tikambirane masanano. Kwa madzulo basi. Ina yake iwewe ndine kucheza.
Ah, ndi meeting ya bandi kena kupatene kukapuma. Mwina tsiku lina.
Chabwino. Ndiwe. Chifukwa tu spot my for idea ja. Ndindango ihoda. Kuhano madzulo ano kaganiza mofatsa. Tikachile basi. Undikhola.
Heya. Koma.
Anet ndiwo pepera ndito. Jona kugwetsa rumana awo. Yokanika kungotola.
Eh, wamva tu wekhatu. Akukaniratu kuti sitikakambirana nazo kudza ntchito.
Eyetu, nango yomati chanu. Apapa iwe utha kupeza chili chose chomwe ungafuna. Utangoiwerenga game ipopo.
Eh, ine sindikumvetsa kuti kuiwerenga game ndi ntchito zogwiza nambwanji. Ine ndimangolimbikira ntchito iyi basi.
Anet, sukuiwerenga be mpaka pano. JP.
Eh, mam.
Zikuma kwambiri kunditandiza lero. Ana ajatu ndi akukonda zedi ndipo amamvera ndi chidwitu.
Inesa ndasanga kuti kwambiri pakutandiza na mam. Ngakhale pamba paja ndi masautsika mu ntima kuganiza zoti ndi kubwaso ku kampu.
Oh, zona?
Eh, ndo mama. Sanga paja ne unapudzaza nkhulo konkuno ku kampu uno. Ne kuputsaso kampu omwe kuno. Hayi ndisizopheka. Kuti kubwaya munje mangofia chilendo ngati rusi kwathu kunoko.
Usamaone choncho. Kuno nkwano. Unachokera konkuno. Ungozolowera ngati meona zolowera pa boma paja.
Zonga kwambiri mama. Ndizo ndine maganiza kuti ndido kwathu kapena. Ngati kuti kuli konse ningapite ni mlendo basi. Zimezo zimachirikira.
Kwambiri. Kale kale tunaneso ndi masimidwa ngakhala pagulu.
Oh. Koma ine ndinosiyana ndanyamata ku kampu, komanso ndinosiyana ndanyamata pa boma. Anthu amaika chidwi basi pa zinthu zimene zizosiyana ndizochita zawo.
Umafina choncho?
Kwambiri tu.
Ayi, ngati zakunenetsa izi nkamba kazovala zako za chiyo kulakwitsa. Umavala decent ukamacho kwa kunyumba. Kena akapanjira umasintha kuvala zakozi. Ina ndimadziwa atu koma ndimango kuyang'ana usakudzudzula.
Amama, ndimasintha ndikuvala zinazo chifukwa chakuti ndimona ngati palibe chilakwira chilichonse ayi. Sindimalakwira munthu ndikavala zovala zimenezo.
Eh, sumalakwira munthu koma wekha wanena kale kuti anthu amaweruza makamaka zosiyana ndiwo. Ndikusamada abwa kama kuneno kavala zakozo.
Kuona ngati ndakhaure ndende kupanga zanga osamulakwira munthu.
Ngakhale utatelotu, anthu ena amadzazindikira bwino patsogolo.
Mwinati ndi bwino kuimba pa mfundo yako basi.
Eya.
Nkumayembekezera kuti anthu omwe akuzungulira zayamba kukhulupirira.
Wanena bwino. Bolosa wakhumudwitsa atu.
Ah, yes, Anet.
Ah, yes, Zanda.
Zikuyenda?
Azikuyenda bo.
Ah, kodaniso. Ungosinda mavalide mwa dzidzi fwacha.
Pali space inake musika yomwe chona funa ndipatse komati ndizivala chonjito. Ndaya ndangoenda kusintha mavalide.
Oh, ndaidziwa spot imeneyo.
Neyetu.
Komano ndinamuona tika kuchukuma poti.
Chani?
Eh. Ineyo ndimapanga zingine za makolanga ndiye ndinangodutsapo.
Eh?
Eh.
Kuma ino. Tiki ndibulutu. Sadziwa gani ya mayunitsi toka. Koma sungosa dalilika munthu.
Guys. Ano usaka vipi ningani inase.
Si John yo sale apo.
John. John.
Kwani?
Itonda khala ndikuimbira ato nthaya itali ndikufuna vipi.
Kodi kani wati flash oja ndiwe?
Ndineyo.
Tiri. Pano pa palibe vipi kai. Koma ikapezeka ndikuza.
Okay, yabwino zikomo. Anet ndizandi. Tamanga tamange kai guys. Muna kupeza ntchito. Tikumana kuri heso we.
Kuonana.
Yeah.
Anet. Nikadadikira bedu yangu pankhani ija.
Koma iwe asai uli ndi ufite? Unayamba ndikundika kamisa zati mphasha. Kena kwako ija. Koma chosecho mana wampatsa kale tiki.
Aneti. Sipoti chati ndamupatsa nanga. Umaziwa tika ali ndi family.
Tika ali be family.
Ndimangoionera patali koma. Iye uja ndi nyamara tsiku lina zakhala ndi family.
Nanga ineyo. Inaso tsiku lina zakhala ndi udindoto.
Timamalo. Sindimanyoza pino. Ndi apa pa ndisakusokoneze ndachi bwenzani wathu.
Ishi ndikuuze kangati kuti Zanda se boti wanga siumva bwanji. Hey. Ndipo kodi ndichifuka chana anthu amangu tero?
Aneti, usamanyumwe ndizonena za anthu. Komanso iwe umaoneka bo ndizomwe mavala zija si. Samamvereza anthu ena.
Oh.
Kuvala ndi mmene mwini wake waimverera.
Kuyamikira umeneko?
Ayaka.
Zanda. So kugwizana nazo anthu akamati ndife chibwenzeta.
Aneti, zona zakenza kuti ndimangokona ngati friends o basi.
Zona?
Inde. Ndipo miyezi yapita yanditsimikizira izizika.
Okay.
Hey, nanga taganiza. Ngakhale ndi machira bendi iweyo kapena machiki ena, maka ndi umisa bevikika. Ka.
Koma dzozanda, ineso ndo mangokona ngati ndiwenzanga chabe basi. Apapa ndiye zilibota masukirana.
Ize Aneti, we ndi friends o mpaka kale kale ka. Walibe so kampeni kumphasa chani.
Okay, ada.
Akumazanda, ini ndo kwa nangata ya baba nenda chukuma kwa mbili.
Eti?
Tiede zwa chukule heso.
Ndipo baja ndine driver wawo. Tia se njinga yu didi.
Okay, tia.
Tirel.
Yes, Chigondi.
So ini ndi JP tu tizivanga madisa ni temu. Bachatu maesuru ndi ole mbaru, ndo uli joine weo?
Eh, base Chigondi. Kukoda, panova ina ndo funanchilo. Sati za madisi izo ya.
Nanga ina kodi ntu joine nani?
Ambazo. Matama kapina chana.
Iwe, nanjua wiki yoya amba ya kusukuru. Kwa mande dupuza zo pwega. Ine nazi puza gai zimezo, ndufuna zo vuta. Ega. Iwe mpazo sada ndo uto uli joine weo.
Ah, zi kwa. Zinga bebeju. Okay, magai. Zana ndenis. Takuwa ngani?
Ah, zuko macho.
Yes, magai. Yes, magai.
Ah, you Frank, what bwana so? You were Tirio. Mwanzo suna nene kuri Frank abwelaso. Na katika mtu aitantawe bajabe.
Yeah, Tirio.
Yeah, guys. Ile ndo bwana mukufuna kwanga usadi kufanya Tirio yai. Ni bebesu uri muna market ndango fikira kubwebwe duka zina ndizina. Kwa maana ndio magai mna ndivasa jibi kwa mbili. Eh, inio ndikawawa. Eh, kusemfana bena ndivena. Yeah, kuma kalapo. Nanga sifa atukodi.
I say, le Frank. Ndizoma bwana suna bwela kuno.
No. Ai. Sina bwela zimene zozo. You know what, guys? That pesa gigi. Yes.
Ah, you just take.
I'm telling you.
Inende ai.
Ina so ai guys eh.
Ina ndikuvomereza guys.
Oh, una mezo
ndikuvomereza. Ina so ndikuvomereza.
Okay, ni guys, apa ndizone kuti amina kuti ndikuvomereza. Manzi Frank. Yes, come.
Apa ndiyo no manager wacho basi. Bandi ndi yako basi.
Eh, kwa guys. Sa kiki kuti guys. Eh, bo, mwanza.
Mwa musewelo maganizo a JP ndizofunika kuganiza weka chimene umafuna kuzachita ndikuti tsogolo lako lidzakhala lotani.
Eh, ali ndipo lero mutimve kwa inu tikhala tikucheza ndi ntsikana amene anapanga chisankho chokhala katswili wa Ntabwala. After music from Zani Shale featuring Pato Ranking, Single for Tonight.
Mboyu hatan mwela, mboyu hatan mwela. Da feel a vibe yako, da feel a vibe yako. Me won't know if I can jam it again. Me won't know if I can jam it again. Me won't know if I can jam it again. Me won't know if I can jam it again. I just wanna be your girl tonight. Let me make you feel alright. Hold my hand for all the time. I'm only single for tonight. Bona me and you tonight. Let me make you feel alright. Hold me close for hold me down. I'm only single for tonight.
Joga kwa Zani Shale featuring Pato Ranking, Single for Tonight. They say laughter is a medicine for the soul.
Ndipo lero tije zani ntika na wantabwala Disata amene wagwira ntchito ndi ma comedian ngati Anika Nsime. Kodi yeyo nkhani yake ndiyo tani?
Zathu pa wireless.
Timve kwa inu.
Zina langa ndi Diana, komano ambira manditchula Disata. Yeah, I think ineo ndima zona gadoli mbantima. Kuyambia tayo mwenu wapanga mechanics. Kwa nika gwia nchito ko, inabizia kudi jikuwa tsika na wili. Eno sana ya nyamata zibambo. So, olo kumbali ya zisudzo mkoza kuona kuti ambili ndi azibambo kumano ima ngukaa kuti asikulimba ndima osa mvela soka wina hati jani comedy Malawi kuka kuti tengila ntawe ndetu kumano gadumaiko anzatu ma komedia nambili akala kubindwa nako luso imene kumalawi antwambili ama kwanda ngati mpira izikakhala zisudzo ndetu mwina nyimbo komano ikafika nthawi yoti ka drama kaya acting kaya chanchan anthu ambiri amangona ngati nzopanda pake komano ndi chinthu chimodzi chomwe chimakhala ngati chobweresa anthu pali acting paliso nyimbo zinthu ziwiri zimenezi zinzo zimakhala ngati zimabweresa anthu ambiri kuposa so mpira kupezeka mu field yomwe ili gati dominated ndi azibambo ambiri kukhala comedian on cassette ndimona gati comedy komanso tingoti kuakita in general ndimatha kuzuwa ndisiya ndeka kwa anthu chifukwa ndine munthu wamanyazi anthu ambiri sadziwa kwano ndine munthu wamanyazi kuyambira ndili mwana ndakhala ndikulemba chifukwa sindimatha kuyankhula komano ndiyamba kulemba ka ujeni ndakatachani kaya kunango limbano mtima onena kuti bwanji ndiyesere mwayankhu so yeah in a way imakhala ngati ndikuziyankhulira ndekha ngati comedian so nali ngati kalambula bwalo show ya Anika Sime anazabwera nthawi inayi ku Malawi kuna zabweraso a BBC amafuna kuti athandize mujeni timati WhatsApp Africa ti nkhani za mu Africa nde amatenga za serious nkuzipanga mwanthabwala Kasima atabwera ndina peza mwai wocheza naye kwa nthawi yochepa yomwe tinakhala limodzi chifukwa nthawi manager mwina ngati anthu mukumbukira ena nthawi ya zisankho so iye nchoti ndiwaku Uganda ndinanena kuti Uganda anthu sife olimba mtima choncho sitinganene olo munthu wandale kumugemula chonchija munthu umangidwa anaona kuti mzanga wekha ngati ndi olimba mtima
nkhani zathu
nyimbo zathu
moyo wathu
amene anali D Sata ndamukumbuka ndithu ndinamuona pa BBC WhatsApp Africa andi zabobo kumadzifotokoza kudzera munthabwala tipumile ndi new music from Tay Green featuring Vanessa Mdee Dola
And fire from my body, things I know that you gon' like. Checking, know you're checking me. All the lonely checky. Come on over, groovy lover, show me your riding girl.
Can you on it? Mene uvi milamo, mene uvi kilamo. Baby, one is fitamo. Can you on it? Mene uvi milamo, mene uvi kilamo. Baby, ni fitamo. Can you let go?
The track coming from Ty Green featuring Vanessa Mdee akutitola lelo tutalandira mafunso okuza mavalidwe agogoto alipo kuyanka nkawa zanu zonsezi inuyo mungo tipe
kucheza ni gogo
ziko mkwambira gogo ife yote makunyadirani koma fuso nkumati ndine mnyamata wa zaka 16 ndima kuonda kuvala ngono ngono maka maka majinzi komaso mayala ama t-shirts Komano makolo anga sizimasangalatsa ndipo amafuna kuti ndizivala decent basi. Kodi ndingawafotokozere bwanji makolo anga kuti sindingakwanitse kuvala momwe iwo akufunira.
Choyambirira nchakuti, ndibwino kumvera komaso kulemekeza makolo. Komano wapemphe makolo ako ndi kukhala nawo pasi, komaso wafotokozere momveka bwino kuti mavalidwe ako ni mbali imozi ya omwe iweyo umazionesera kwa anthu. Komaso zovala zako za ung'ono-ung'ono umayanjana nazo. Mwamwayi makolo ako atha kukumvesa, ingakhale kuti nthawi zina ukuyenera kuchena ndithu mwa decent, chifukwa ndi momwe moyo ukhalira. Zikomo kwambiri.
Zikomo kwambiri agogo. Fuso lina nkumati. Okondedwa agogo. Ndine Aisha kuchokera kuno kumachinga. Ndinalengezera sukulu panjira ndi zaka 14. Kenaka nkukwati wa chifukwa cha zovuta zina. Pano pa banja linata mchaka chomwe chino kumayambiriro. Tsopano ndakwanisa zaka 17. Koma aliyense wakudera kwathu maso alivaine kundiweluza kuona ngati ndineola kwa kwambiri. Ndikuziona ngati basi ndineolephera. Kodi ndingapange bwanji, chonde ndithandizeni agogo.
Okondedwa Aisha, zikomo kwambiri chifukwa cha funso lako komaso po ndimasukira. Ngakhale waona zambiri chonchi, ziwa kuti sogolo lako ndi wowala chifukwa iweyo udakaliwa chichepere. Usazione ngati si wofunika ayi chifukwa cha zomwe wadusamo. Zinthu zoterezi ndi zimene zimakulimbikisa mmoyo. Uzikhulupirira kuti uli ndi kuthekera konse. Uli ndi mwayi wa sukulu, bizinezi komaso luso lako. Utha kugwiritsa ntchito pa zomwe wakumana nazo mmoyo pothandiza chinyamata ena kuti nawonso asakumane nazo zinthu ngati zimenezi. Zindikira kuti ndi wofunikira kwambiri. Ndipo utha kutenga mbali yayikulu potukula dziko lino.
Kucheza ndi gogo.
Ziko mukambira gogo, maya nkothandiza, munthu utha kukhala pasi ndi makolo ako kuwafotokozera mbali yako pa chinthu. 0833535355 kapena 0993353535 ndi nambala yokuti inuyo mutha kutumiza mafunso kwa gogo. Kapena tuze mmene inuyo mumayifilira zathu pa wireless.
Pamapeto pa program yathu ya lero ndi pamene pa osaiwala tikupita ku website yathu ya www.zatu.mw. osaiwala nso kumvera tikabweranso mu program yathu yotsatira. Tidzakhala tikuchezatu ndi T-Real ndi ma characters ena amusewelo la Zatu.
Pitani ku Facebook page yathu ya Zatu kukafunsa favorite character wanu funso lanu, ndipo iwawo azayankha mafunso amenewa tikamapanga this special timve kwa inu series. Munali ndine Lili B.
Komanso munali ndine DJ Gaxes. Zatu ba wailesi.
Nkani Zatu, nyimbo Zatu, moyo watu.
Yeah, Zatu ba wailesi nditilu. Bwela ni vano no se, chotera ni kani Zatu, nyimbo Zatu, moyo watu masbilu. Yeah,
Zatu, Zatu.
Pali mozi ni kubira bato kolo ni Zatu.
Zatu, Zatu.
Nkani Zatu, nyimbo Zatu, moyo watu,
wailesi. Zatu, Zatu. Wailesi.